With me, I remember ngambuya e Cape Town ngize kuyo likhiwa ngama school holidays wena sis. So e place in bokune TV black and white le mawi round mawi chintshi ti qa qa qa. So bokuyile ikhathi lezama TV game. Yey, I remember the day uMakhriza mabuya endlini e dining room kugcwele kudlalwa i TV game akuseyihamba but kusetshenziswa i TV yasekhaya. That's when I was told indlela endimuncungayo. So I so wish abam as much as bana bangani but ngabe bangani bayomosha ama TV akubo danko.